Karua, 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 mwana wangu, Karua, 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 mwana wangu, Karua, kwa nivyo soa neka neka Karua, amwisho niliye Karua, nikalirile kumanda Karua, nikatamwisho ukani Karua, amwisho ni wamboleni Karua, nikiriatiki wawene Karua. Amwisho ni wamboleni, amwisho ni wamboleni, Karua, Karua.